kuacha hata kwenye nyakati ngumu sana. Mkono wako ulinishika nilipokuwa nina tapatapa. Asa tumaini langu lipo kwako Bwana, mchungaji wangu wewe ni mwema sana. Umenipa ushindi, umenivusha kwenye bonde la vuli wa mauti.
Kona mimi masiku nililala njaa, majirani walishanga kwani minaomba nini. Nasiishi via grateful na kusifu Yesu each and every day. Baraka ulinigetu na kuomba wetu uwezi delay. Nangangangana umefanya nangara. My number one, we ni Bwana wa mabwana.
Kukanza kunyesha ushapanga poa, hata nikapunguza pressure nili lose the fight. Yes, sasa mina take the lesson na vile umeni bless. Yes, nda feel aje kumention. Oh yeah, na trust nani, na turn to you. Ati trust gani, ime turn kwa truth. Na uja why let me down. Ata kwa my ati let me drown. Find me, kukwa mkono yako. Ati find me, nkikosa, but I try. Behind me, akibonga God, basi nilinde. Now why me daily, I praise you Lord.
I praise you, Lord. I praise you, Lord. I praise you, Lord.